ogugo ga apola na cavalry ga fezie na megwuregwu di chiche abukwa ya nke kwesiri bu n'ulo chineke agala na field ebe na babo we were anye kwesiri konyinye okwa mo bu nke ndi arsenal oburu nke ndi manyu mo bu nke ndi manyu oburu nke ndi chelsea chai odi egwu Notare apere Jesus Christ abukwa ihe nwute nye umu ogugu oge nke ubochi taa kama obuzi ihe ntochi ni ihe egwuregwu nye obu ihe nwute n'ezie burukwa ihe na amakwaghi otu a ga-esi mee ya taa n'ihi na umuaka enwekwa egwu Chineke. Ihe na-eme n'ụwa taa aghasasị ala okpukpere Chineke, onye ukwu bụ ego ka ya mkpa, onye nta bụ ego ka ya mkpa, onye ụkọchukwu n'onwe ya sef bụ ego ka ya mkpa, ebe ọ dịkwaghị onye ihe mere na Calvary na-emetụ n'obi nke a jọgburu onwe ya na njọ sigbukwa nkakwụ n'isi chai ya dịwa. Ihe isi ike juru ebe niile taa, ọ bụghị idowe Chineke n'ụsọ nye ihe anyị na-achụso kpatara ya. Akwụkwọ nsọ sị na ezi omume na-ebuli mba, ma mmehie nke amaghị Chineke na-ebute ọdachi ụzọ wee nye onye ọdịghị ihe o ji Chineke kpọrọ. Ihe nke a dị njọ n'eziokwu. ene menu wata injo isi yonwo benyenta kase aho uwojo nebute mba anyo muwa hapro kavare mewi inyo gini gemekwa nuka anya mri akwa kohananya mkabu kuoku ntuwari uche wenye mado blanke mwenente.